ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Ngikubingelele ngikwamukele futhi engosini fresh ngingusibonelo PT Ngema ongumlomo kaBenny Diamond weChristian Networks. Silwa izimpi eziningi empilweni, futhi uma uphakathi nazo ukuyiwina kubukeka kuyinto engenakwenzeka sanhlobo. Kwesinye isikhathi kusuke kuzokwenzeka, kodwa uma seligaya ngomunye umhlathi ibambene, uba nalowo muzwa othi cha, engathi akunakwenzeka. Uma ngasembuza, zimpi izini oyilwayo njengamanje? Impi yezobudlelwane, impi yezimali, yezempilo, kumbe uhlobo lwento ethile eqhaya phakathi? Futhi wazi kahle ukuthi uyazi ukuthi ufanele ukuyiwina ukuyinqoba lempi. Ngaye ngavashela indoda eyayinokholo olujulile, kodwa eyabe ibhekene nomdlavuza ngokwezinga labe seliphezulu kakhulu. Yathi kimi, ngisanempilo eningi, akumele neze kube ukuthi sekuyisikhathi sami sokufa lesi. Ihubo 118 verse 5 no 6. Encingweni yami ngakhuleka kuJehova, Jehova wangiphendula endaweni ebanzi. Jehova ungakimi, angiye kwesaba. Umuntu angangenzani na? Yebo nebani. Kwezinye ikhathi sisencingweni, sisengxakini, simele khona silapho, simemeza uNkulunkulu ngeindlela zakhe, esikhathini zakhe. Uhlala njalo ebaphendula abantu bakhe uma bekhala kuye. Kodwa impilo ayingakho kuphela ukunqoba izimpi zesikhashana. Izimpo thi masubuke egcineni ezingayi kusho lutho mase kugoqwe konke ngempilo lusukulumbe. Ngoba lusukulumbe kimnawe ayikho impi eyoba ngesemqoka kobe sekwedlule konke. Lusukulumbe into yoba isemqoka nakho konke okunye ngokuthi ngakube uyiphilile impilo yakho ngokumethemba uJesu noma qha. Noma ngabe yini obhekene nayo, noma ngabe ngokufa nokuphila ikakhulukazi emva kwakho konke lokho, yazi nakho uNkulunkulu unawe, ngakho ungesabi. Akekho noyedwa emhlabeni ongakwemuka lokhu. Isona sithombe esikhulu ekugcineni esesibhekile leso.
Ukuyithola devotion efresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi ngepodcast ngokungena kuSpotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.